Muno the killer.
Shiny one in the me, shiny one in the me, shiny one in the me. Yaki twicho. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Kisa mimi fukara ya rabi sina era, eti amenipenda japo naishi kisera. Hali yangu majara yani kura kurara, ila ndo hivyo mchumba kabirivu kwa msera. Kwa vile ananipenda na mimi nampenda, kwa vile twapendana tujari mukisema. Kwa vile ananipe na mimi nampenda, takama mukisema tujari tunasonga. Semeni barazani muamie uwani, ila twajua usiku mutalala chumbani. Subiri wangu hani mwerevu habishani, subiri rudi kazini tucheze legendani. Tadondoka kama jani kifata ya jirani, si unajua hani jani alirudi mtini. Wakisema unapata nini usiwajibu hani, wakisema tuendani njo tucheze legendani. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Karizika tuna mimi japo kuwa mimi hali yangu masikini. Umenipenda mimi sina hela mimi, sina za halali wala sina za majini. Kamala pini pini unidakie mimi, nipige nyuzi tisini shuti kimo chambuni. Tadondoka kama jani kifata ya jirani, si unajua hani jani alirudi mtini. Wakisema unapata nini usiwajibu hani, wakisema tuendani njo tucheze legendani. Tucheze legendani na uinjoi upo na shaini wani. Kona mbaya mtani, kono moja upeperuke wani. Wanangu wa shelatoni, salamu ifike yani mpaka kijiweni. Mpima Pakistani, kwa mnala shauri moyo darajani. Minipo mwisho alami, hii safari mpaka Molo Msagarami. Kantati, midude pasenti, dazeni master tina eshe kitarenti. Mjerumani, Mr. Mashati, official blauni na mbosokani. Boya Kazola official, salimie blaza blizi koko show. Boya meneja ngindo, dubu dubu James na Sancho. Sikia kitu icho.